Kenya takimbashi in Ethiopia jadetti ammalle biyisun keessa hantam Ethiopia dibbito kofshantamatti manneenidha biyisuni keessa jira. Akkitti gaafatamaan waajjir konsila ambasi Ethiopia Nairobi jiru obbo Tewodros Tafari Khalee jadetti nama hidha jiru keessa Khaleelle gara nama shantami afuritti manidha Kenyaati ayetin Khalee biyyatti dachaye galmoo daawwitit Nairobi nu erge.
Akka imbaasiin Itoophiyaa magaalaa Nairoobii jiru beeksisetti lammiilee Itoophiyaa 158 ta'anii ka'amma jedhamanii manneetii adabaa biyyattii keessa jiran obbo Tewodros Tafari hoogganaa waajjira qoonsilaa imbaasii Itoophiyaa keenyaa jiru odeeffannoo kana nutis dhiyeenya kana arganne jechuun dubbatan.
ደብዳቤ ጽፈን ለውጭ ጉዳይ ለጃገር ጻፍንና የተለያዩ ጉዳይ ታስረው በየወህነ ቤቱ ያሉት
ጃንዱር ዋጅራ ጃላ ኬንያቲ ለኮፍሰ ለሚሌ ኢትዮጵያ ሲዳጅራኒ ጋፈኔ ቱሬ ኢሳኒስ ቶርቤሰ ዲንዱራ ገልሜ መቃለም ሚሌ ኢትዮጵያ ዳጅራኒ ኑፍፊደን ገልሜን ኩኒሲ ነሚድበት ኮፍሸንተ ሚሰደት አካይ ዳጅሩ ይማ ኤጋኑቲስ ለሚሌ ኢትዮጵያ ዳጅራን ከነበራሩፍ ቆራኑ ረጅራ አማ ጀልቀባ ዱሪካሴ ኢትዮጵያ ፊኬንያን አካይት ለሚሌ ዳጅራን ወሊፊካን ወሊገልቴ ቀቡ sura kamitta katay qorata jirra lammiin ammoo yoo asuma waliin marennee walii galleenu fiigu ta'e sanas gaafataa jirra jechuun dubbatu obbo Tewodros. Lammiilee Itoophiyaa hidhaa jiran jedhame kana keessa warreen murtii adabbii ciccimaa irratti darballee keessa jiraachuu obbo Tewodros mirkaneessanii jiru. Imbaasiin Itoophiyaa Nairoobii jirus yeroo ji'a tokko keessatti warra mana hidhaa jiran kana akkatti gad lakkisiisu hojii jalqabaa jedhan. Dabalanis obbo Tewodros kaleessa lammiileen Itoophiyaa seeraan ala godaansarratti qabamanii Taanzaaniyaadhaa keenyatti darbamanii turan 54 kellaa mooyyaaleetiin biyyatti deebifamaniiru jedhan. 200 ta'anii ka Taanzaaniyaa keenyatti darbaman lammiileen Itoophiyaa kun marsaa lamaan deebifamuu himanii ammas keenyaa kollee bakka jedhamutti namoota kanaa waliin kan turan lammiileen Itoophiyaa 4 mana murtiitti dhiyaatanii adabbiin irratti darbuu himanii jiru. Akka obbo Tewodros jedhanitti lammiileen Itoophiyaa ofirra deebifaman kun ji'a lamaaf Mombaasaa mana hidhaa keessa turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf. Galmudawit, Nairobi.